Yazini. Yey. Awusho umjolo ukubonisa ama flames. Kya kungahlanganela uthole future hubby manje kamerina ngabhonyelwa. Ngathi ungavuka ushange impundo esiphongo. Jike salunu lahle imali enhloko. Uthola ukhetshilo nomntana esikole. Enhleko. Ngathi ungavuka uyihaye uhlaselwa ama period ufake no all white bakhiphe for we date bese ikhadi la decline uthola uvundulele sasa swipe ungazimiselanga. Sis ngathi ungashaba namathanga. Onke amadoda angene ngenyama. Yeah. Akushiye nabantwana. Bagcine bakublock nakusasa enhle kushawa isithwala. For no reason. Mavula i-case amahata ahleke for no reason. Uvakashela inyanga ngoba ufuna ukukhipha ibhadi scam ikunikeza ama tea bag konke nentasha. 5k gone ayisatholakali kasi ngapha emsebenzini sharing ikumele kungabi mnandi uphume namazinyo amajita angakushela ube broke njalo mawuthenga utholi change uprekisa unyapo uthi uzama ukukhiphisisa ubhampi izinto zakho zingahlangani ama-potential wonke akulahle awisho ubona uphila awisho bakuyenza umkhovu isitofu sakho sibande strong yonke indoda iphume ifreezer. Ngathi ungashada nendoda enestroke phila ngedeal dasathola ama-strokes uthola idladla ubhaye ifenisha banikhiphe the next day ngathi bangakushaya ngesitina mara kube igay
yarr yeah. I wish ungabethwa lizulu uphelelwe zimpundo cause wow akho yakho xoka indini ayenazi nthini cause uwiki nasebhedini ulale ngathi ubethelelwe and unesibhethethe vala lo milenze sis I wish ungaba nephuza face ufumane indoda uqube ingakuniki sex uthenga umatrasi uqube ungayifumana ibase yar emphambanisa ingase kufumana iblesa lingakuniki imali ungene eshaweni kungaphumi manzi ngase kuhlala ufrazi ungabi nayo nerandi hahaha ndiyakuhleka mna wandiyeka wasiye altamel for ihew how are you kutheni umuncu I wish ungazala abantwana bazidom cop abangazubhasa isikole ngasikhunyiswe ngumjolo yar this is my last message to you ngiyahamba angizobuye xa isuka hamba okunye bu bu bu